Genie X double six.
J-U-S again.
Melanin queen, kambali ndo naogopa. Naogopa nitaje nayo kwa penzi lako atakusota. Yani nitasota, nitangangana kwenye hii dunia. Heri ningekuwa na wa kwanza. Haya ninayokuambia, natamani nishike kipaza
kama mzigo umeniokota. Kwa maana nilishatupwaga, kuwa nawe nahisi kana ota. Kwa jinsi unavyonipa, unavyonikoroga, ukinipa unipi mara moja. Ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, 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 usiniache mimi.
Fikiria inakuja njozi, usiku mzima nakuta. Pendo lako ndo malisha nchoma. Cha ajabu yani hata siumi. Maski umetoboa ngoma, maneno maneno wala sisiki.
Oh, oh, kama ni kuzama nshazama. Wajewani yuko we na boti, kwenye kina kirefu nshakwama. Tulivu hata siogopi. Unavyonikoroga, ukinipa unipi mara moja. Ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi. Usiniache mimi, usiniache mimi. Hata nifanye nini, usiniache mimi, usiniache mimi. Oh, 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 oh. Hata nifanye nini, usiniache mimi, usiniache mimi. Oh, 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 oh.
Come mix slicer. Yep. Music.